never caught them before.
Bayo Muxa, Omulala, Omulala, Nasoviana in Yamba, Tassa. Bayo Muxa, Omulala, Omulala, Nasoviana in Yamba, Tassa. Omuksa, omuksa, omuguti, katonda wange. Bayo omuksa, omulala, omulala, nasobya na yenyamba, tasa. Bayo omuksa, omulala, omulala, nasobya na yenyamba. Ani azikola ensobi, ani azikola
aiza katonda
obayaliani abireso kucha webiti bisinga twabisangawo netugoberera bali bali o mama obwenzi twabisangawo obubi twabisangawo byonana bikola Chenna funamu Nekaka nunze Onongo wose Ensobi zange Benana viene nya Manyikwe weka Katunda wange Erikwe Teri chigana Wachusembera Yange Kuligate ni kutenda Wachusembera Yange Katunda wange Bayo Omulala, omulala, nasobya na yenyamba, tasa. Bayo omuksa, omulala, omulala, nasobya na yenyamba, tasa.
Senyi wafa bali utata, abali jana bali vera usedu. Era kusama omuksa, katonda wange tumvamu. Wetunula wenti bienzi zendaba Banyibulu jo soboli datala Oh, jazomini asaba mukisa kwe Kadima wange na ito mtaliza Duthula, no mukisa kwe Eyo maka kekabonero Jacobo mutuza to mtaliza Bina bebe no mukisa kwe Iani wange no mukisa kwe Kulinda wange no mukisa kwe Oyo tifu to mtaliza Mama wange, no mukisa kwe Jaja wange, tomutaliza Dokita Delfe, no mukisa kwe Adamu wange, kwe wachikuba Ibula wange, no mukisa kwe
Bayo omuksa, omulala, omulala Nasobya na yenyamba, tasa Bayo omuksa, omulala, omulala Nasobya na yenyamba Tasa
Tuweyo muksa Omulala Omulala